It's your boy.
Again. Remember where you got it from. Zambian music plumbers, the win.
Oh.
Kabadika, nana kukutila mpaka fika chichika. Nia ndekula, kinda sonkela. Kami pepa tiacha waisha wala sila. Gala mweli weno kusombola machoshi. Narufia nyafinshi ne mweho baka nshaba. Fyashi walifu wapana shala nine pila. Chakule chisendwe chimunga fweka tula. Through my dead hands, I make a green money. You wanna use my green hands, making dead money. You had all my trust, now I'm fitted up. Nakapita mama ninga fika had enough.
I'm born as a blessing to my family.
My family.
I stand as a pillar for my family.
For my family.
Shabalu kumiza sandi waini wotiamu mpala. Ngababa mbiya ikala. Finchi kanshina lufanya tithi ndapila. Waiti ashivuela igesa ni jufivine. Nana kukuchula bushenga na jifuela. Pa finchi nengashila. Waiti na vana pa life kulubana. Yose kupitana no permanent place. Mumbo nego please I'm down on my knees. Shabalaba leza la nevo na vana. Bradi ya maasela katelo lishi niseda. Chavana pangila, but life ya lishetila. Mungi swile kwenshila, ya tanevo na
jila. Favor me, oh Lord. Favor me. Answer my prayer. Favor me, oh Lord.
Pempa kululu kani machimo hao. Mbuye ni pempa hadali seni morineo.
Zambian music powers, don't see old.
Amen, hallelujah, Yahweh.